99.9 tunatikisa. Viki. Viki Bandos. 90.
Oh yeah 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 yeah.
Dafla. Delegat.
Wase Viki.
Upenda mauchukie. Ya mimi niko zoni. Uwe na pupa mautulie. Ya mimi niko zoni.
Oh yeah yeah.
Kinywaji siishe jazi ya kikombe. We have to chill with the pretty girl them. Nasty, naughty, freaky girl them. Kuna maguys wamewasha maganja madem na mahanja mufisi pandem. We have to chill with the pretty girl them. Nasty, naughty, freaky girl them. Kuna maguys wamewasha maganja madem na mahanja mufisi pandem. Upenda mauchukie. Mimi niko zoni. Uwe na pupa mautulie. Ya mimi niko zoni.
Hii niyo zoni.
Ya mimi niko zoni.
Na hii niyo zoni.
Ya mimi niko zoni.
Hii niyo zoni.
Ya mimi niko zoni.
Na hii niyo zoni.
Ya mimi niko zoni.
Zoni kwa umati pale katikati. Pale kwa regular tutapatana na tupati. Tunatafuto VIP na hawa. Usijitishe ID, wacha tutupati. Kama imeiva kata kipande. Washa itambe na uchunge afande. Leo galdem na zona mande. Lip service imurudishe kwa bibi mande. Meza kuset ki helix ki hufa. Luka siskis ki ya tuta na hufa. Utashtuka vile tunadance kapuka. Tuko zone tunadufla, do that
puka. We have to chill with the pretty girl dem. Nasty, naughty, freaky girl dem. Kuna maguys wamewasha maganja madem na mahanja mufisi pandem. We have to chill with the pretty girl dem. Nasty, naughty, freaky girl dem. Kuna maguys wamewasha maganja madem na mahanja mufisi pandem. Upenda mauchukie. Ya mimi niko zoni.
Ya mimi niko.
Uwe na pupa mautulie. Ya mimi niko zoni.
Oh yeah yeah.
Hii niyo zoni. Ya mimi niko zoni.
Yeah,
we need to go.